sappo e jeetno yitere min tacapan tati studio kalangu habaru je fulfulde hande sembe kibaruji men kaltina hala laamagol dow fiko darto hono laddeji e caye kañum e fawar jontu kondani hono ko waddata potal ley leydi lipta ko gourma porje onno kañum woni ko waɗi battugonɗo galle ñamen koɓe togui do wondu kondan woni ɗum ɓattodira har fila ko darto laddeji e caye kañum e jonde jaam e nana ko ɗum laati fedde Norbert Zongo hokkoɓe kibaruji waɗo wiɗo golɓe leyɗe afrique yannage senozo kandu kondan waɗi battu ekkintina gonɗo ena galle ñamen yaade hokkoɓe habaruji dow fiko darto renugol laddeji e caye kañum e mbakaji yewtere men pinnani studio kala ngu yara en to enna maradi to kalte hal sukaɓe ɓe saro ɓune yoppoto ɗum ena gaɗa ko jiiɗi e nder booli Soumana Amadou Diangoɗo habaruji ɗi e fulfulde koyi on ñalli e jaam yerno kolluno e jondani ley koye kibaruji en puɗɗiran goo fuginan dow fiko darto ɓattodirgol filla ko darto laddeji e jaye kañum e jonde jaam ɗum wonno ko tuuga dow muɗum gam batte wadde bal tati ekkintinol kañum e jande en ɗum du konna subaka won ko ɗum fuɗɗa ɗo galle ñamen nde jande du konna projet kawjiɗo filla ko darto renugol laddeji e jaye kañum e fahande du konna darugol ne watta ko tawe ɗum heeɓi potal nder lipta ko gourma kañum woni ko waɗi ɗum ɗum woni ko fahande ne mbiyeteɗo Boubacar Ba goto e fande hooreɓe projet o nani ko haalni bandi min tardano fuuda e Ahmed Kormaccu.
Nous sommes la deuxième
fois. Der feccere dida bere por jeo endem min tawa. Ko darta fi cakantaraje lipta ko gourma anu leydi Niger, Mali e leydi Burkina Faso. Der feccere arandere de enden ni min nati hollude golle de min kani wadude. Min kolli dum du be juudem en tawa der fi por jeo ende. Lewru Desembre 18 min kaldi yewtinaade lural do dabareje kanaade joddinede. Tay kaake kidu min kolloyta kalfinaabe ardibe dina cubaabe communiji. Lamiɓe tubal e jowuroɓe kamfudu e pelle balliranɗe gomnati ko watta ɓe nawtoro golle amin ɗe enden ɓe ɓeyda famude ko golle mawɗe keɗi himɓe har ko darata heɓude mosola saɗormaji wonƴi tagol bakaji e rafi keƴero hakkillo fukkimo darno
kuuje
kaɓale e bolole ko watta hakkude remoɓe e duroɓe hunno ko laati keerol e leydi men Niger wala fou région muɗum wala e ɗum laati du konɗan hono fawar joni du konɗan ni caɗale sanne saabu nokkuji goɗɗe fa himɓe ne maya kulle du konɗan bona sanne ka noon wonni so ɗum ƴewama du konɗan rewɓe cukalo kayen ɓuuri tampude e majjum ɗum saabini fa hande rewɓe to enen guinguimi ɓe gaɗi noddal ngal yaade e ko wata ko tawe ɗum heɓanama mosala e dow ko yaawi nani ko yoga mabɓe halni Abdoulaye Mayna bandimi tawa ton enɗa
habdu ko waɗata caka remoɓe e duroɓe minen rewɓe ɗum ɓuuri memude borraɓe amen noon ɗum warata sukaɓe en seyɓe laato ɓiɓɓe atimu minen du rewɓe semen jooɗo min gala dewgal tasen duroɓe enda e remoɓe enda fu eɓe keɓana fakka caka maɓɓe no hani ɓe jokkodira ɓe laato abba goto inna goto
itari giman nan battara alheri ko wa sai inda
lural caka remoɓe e duroɓe wala kogal nafira ba seɗɗa lural gal du to tawa fu hakkillo fukkingo wala minen rewɓe du ɓuuri torrade remoɓe e duroɓe de kaɓi goto wari bandum na barmini ɗum to minen rewɓe torra amin
noga e jeɗɗi warde noga e jeena lewru avril ko ƴaɓɓi ɗum wonno ko batu mawɗo gon waɗa to endan belle yaar région mo Tillaberi ɗum ɗo hawri hono himɓe laatiɓe haaloɓe nanne e dow fi ko darto laddeji ɗum ɗo gam batte Allah e ƴewde dow fi hono jeeygol e heɓugol hono fa hande laawol jogade leydi nadu konna guese ɗe hoore muɗum e ley commune on communeji tawat to endan ɗum ɗo konna ni waɗa kana gam batte Allah e wallutude himɓe laatiɓe ngala fa hen nden hono heɓude laawol yettade e nokkuje ɗen endan no jeeya e rewɓe kañum e fawar jondu konan e sukaɓe ko nandi e muɗum nani ko fawar jondu konan ni ko yogaɓe rewɓe enen kaali ko fande bandimi Hassan Moumouni neldimin ɗo enen dow fi hawride waɗande e nafakka muɗum
har ko darata rewɓe ummatore e tawraɓe laaru keɓa bakka mu en guese leydi e ko nandi titta hannden ni de en daari rewɓe ummatore e himɓe tawraɓe laaru ɓe enden ni no tawra saɗorna hitude hakke maɓɓe ɗe enden tawi ɗu kamɓe goni ɓe tawraka bawɗe ko humta hajuji maɓɓe saɗormaji ɗu ni fa hannden ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddana himɓe no he torrude ɓe dewtere hawjino fi guese ladde jaaya e ko nandi titta dermum no winda wi'a himɓe ɓe enden ni kokke hakke mumen ɓe enden waddi ko warɓe hawrine de enden no ƴama ɗum durwa moƴƴinde fi ɓurna rewɓe ummatore e tawraɓe laaru ɓe enden gomnati kandude moƴƴini nokkuje wallirde himɓe golla baka maɓɓe kamɓe du itte koye maɓɓe pirte ko watta ɓe mbawa darnade hakke maɓɓe
nanele hawrini en nan goto kaldo ko wurti hawrini kawon ko nan don noni noni en jaranki baruudi yeso sabu fa hande du konani hokkobe habaru ko watto nogayo kay won ko wadna ekintinagol jabe leedi niger latibe du konnan du watan do filla hono widagol heba kibaruji senozo kawon fedde hono faande norbert zongonde leedi men afrika yannange kanyon ko sigili dum dun du konnan ni gabatte albe keba kamedo kibaruji do fi wonji tagol mbakaaji kany e saddaaji ko waddo do en galnyen men ko hawrinde wada dum waddi ko biyetedo fa hande nin Isabella Ochumare la titre kanyo ena gollo gotno mo senozo o andini nana hadiza hasan dum woni koro e nafaka ono dum ko be gadi
il y a des outils en fait
no di are de dum nawtoro wadude widagol gol enda hunne fu ko ciewata fi ladde e jaaye e konanni titta denne dum lawol no ekkintino o enda hokka ko widagol gol enda wadire warbe ekkintinorde enda idum miccintina du ko hokkobe habaruji di enda sadormaji di wonji tagol bakaje gonno gaddana ladde e jaaye mede hokkobe habaruji be du no godi balla kabe gadda der fi duro go enda denne no wodi kadane ekkintinoje be beeda annal mabbe be itta himbe kumpa duruudidde e sadormaaji di wonji tagol bakaaji gonno gaddana himbe
atténuation des changements climatiques
nani faawal joni subaka hande o faahane do galle nyime le l'école mo hokko babaru jangotno burto don du konna batu goddo wadaama batu odu konna ni RJDH kamono hono dental hokko babaruji do fi ko darto yoltugol hakki bibaado mabbe e do ballaga bureau jodani gulede français le niger kay won ko wadi odo batu batu odu ekintino no e haala no won ko be ngadi yaade du konna ni ndarde hono nyalaande itanale duniyaru tati lewru me hitande fu do fi hono hokkugol himbe haala nyumoji mudum en fagasa mati alaji musa kanyo woni horeje CNDH nani ko haali ko bande mi Fatima Allah yaro waddi do enda
les nations unies
comme dental leedo duniyaru suba ke sembe hala nyaloma ittanaado halude holle nyumo hore mu hoynande dum himbe kala kolle nyumoji mu e dum woni sembe hala batu hikko bu enda tati lewru men fu do lawol yewtinaade der leedo duniyaru do no fi hoynande himbe kala kolle nyumoji mu en tawre nyaloma o no lawol miccitaade no e kokkobe habaruji wombe no uddi na kadaabe halude na mursube yonkiji mu e dalila golle en nyaloma o no lawol fitude do ko e himbe do nafakka golle kokkobe habaruji tawabe do jonde ko e mu fa hande renude laabi daranade himbe kumpite gal laabi dini deni kumaka waddata himbe leydi fu pota yesu tindi kite hakke bibbe adamaabe do tawe no ti
nanni faane hono minister kawjere filla ko darto jandeji kanun tawa ele jahangal der region mo tawa alangal enda woni ko ardi batu godon tawete karfan le departement mo buza dundu konna hono fuddugol gono nyibugol nokkurto sukabe rewbe jotto joge hebana jangiri jandeji mudun en professeur ibrahim natatu o noddi jati hono himbe wurobe ga batte alle en binde cuka mabbe lele koliji di enda kanyu wono ko fawar jondu konna ni hono bandimi sanusi asuman neldimi
le tacheron il a
don company o enden kalfinado golle de lebbi joy kan hokka ganti minde golle den cede dud e gada golle den enda kepporay ardibe hawdi cekantaraje den enda no tokkiti kulal warde kulal no dara no golle den gonnu jehira no wodi du sigila momin gadidi amfik har ko dartani no dun tokkira ko watte tendeje den enda gartire garuje hawti dade du ni fa handen e suudu sawortobe region on enden dundu fadde jande lokol hojitede e faadu kaden jangirde de dermu jangobe be enden jongante be jodo be janga kan en du yewtinte jangirde de ni onon jeyde fa abada
ici éternellement
nani jangire mawle ne maradi wite lycée technique kandu konna hono basi kono watto enda don dun nande ko hebana mosolo jong o sabu hono fawar joni hono kulantereje ko wonno do labi sere ko heefu himbe muuyi egginde no gambatte jam e se warta dawda mamman kam woni procureur woni juju mawdo mo to enda maradi nani ko haali ko mohammed mamman waddi do fille ko darto o do l'école lycée technique maradi
le proviseur du lycée technique d'Ankassawa et le
arido jangirde lycée d'Ankassawa e kalodo inde janginobe jangirde de enden bi i yewtinto filla didi dum hokka jango fu dalila iri jonde e dotanare mudum dundu do ko yaabi hawrine den yami jangobe be enden garta ko dito jande mu e talata idi lewru men du enden to nyame jangobe endu firtete altini garo enden deni jande de enden hojitama de ƴere heɓake ƴami policiɓe e suudu kiite duruwo ƴewtinade fi janngoɓe nanngaɓe ɓe enden dow ko yaawi hawrineɗen ƴami janngoɓe ɓe enden e ardiɓe janngirde nde enden duruwa neɗɗo fuu sengo mum ɗowtanade laabi heɓude de ƴere nde wonano
tefeɗe
ciro sérine région mo agades tondu konnal rewɓe he gaɗoɓe lumako no gondi caɗale sanne saabu ɓe mbi ɓe gala jawdi ko watta koɓe gaɗa lumoji mabɓe fa woɗa kase ndeɓe keɓata to ɓe gonɓe cotta kulle ɗen enda ɗum woni woytano mabɓe ɗum ɓe gaɗi ko bande men Ahmed Falan ha hoƴineldi min ɗo enda
meɗen gaɗa lumako amma min gala meɗen keɓa ɓeydari meɗen giɗi jonima ɗum waddana min balla har fi lumako amin gu ende ɗum waɗana min tomin jarata min conna gam min gala meɗen conna nomin giɗiri meɗen caña daraje meɗen dura meɗen gaɗa ñamduji feere feereji meɗen mora meɗen gaɗa lalleri ko woni golle jungo ɗo en yettore Allah mine rewɓe ciro e ɓiɓɓe amin fuu emin gaɗa
ɗummiɗen gaɗa arede ɗum feɗoro gam fuu e kolte ummatore wondude ha amin ndedu no woodi masinaji ɓede ñootirta saɗormaji amin no ɗuuɗi gam mbamin gaɗi kolte noon na arego min gala tomin jaraɗe sonnirode himɓe luumo ɗum wala miɗen giɗi ɗum wallira
yewtere men pinna hannde yerno mbirnomi région mo maradi on ko jaate nder galluɗo ndu yiyama sukaɓe ra'ata no joppa no piilo ɗum ndu konna saro mabɓe wolwano hinniɓe heno hawjiɓe hawji lobbo ɗum wonno ko bandimi fande tawatto endan ni hono maradi mbiyeteɗo favari jondu konan Sadatou Ibrahima o fiile kele gallure nde gam batte alo heeɓa kibaru o henna o neldimin pirteɗe ngal fulfulde
sabadda gam fi burna an ko ñaame komi ñaama e kaddule komi ɓorno waɗi ɗum watti kan nder lumako
gona
dande nanɗon nde yo dande suka debbo laatiɗo saro muɗum yuppi ɗum yeeɓe keɗum kanno waɗi ko mono mo fiilo tan ɗo le gallu maradi konno hunnon ko laati e ɗum heewi sanneten ɗo fottude e sukaɓe laatiɓe saro muɗum en woore keɗum aɗa fotta e sukaɓe guɓe guɓe laatiɓe no piloro ni endam kaɓe jilsi e mabɓe sey ɓe naata e garbingol e yarugol kullantereje ɗe mboɗa e guykaji e ko nandi e muɗum ɗum wonno ko docteur kawjiɗo renugol sukaɓe e nder région on endan holli
fi o weeti fuu no he ɓeydade non jemma e ñalowma garbinoɓe ɓe endan no dow laabi cukaɓe gom saroɓe mumɓen no ɗon amma iɓe nder garbinol gom degon kamɓe gatta bonnere sey ɗum hooƴa ɗum dekana
ahiɗe
salisu isa yo joom ɓaada no endan jooɗi nder gallure maradi kandu konda no haala ko yii dow fi ko saroɓe yoppata sukaɓe mum en no fiilo meere
abunde kassan
goɗɗo milliard e milliard wonno watta gam tefuɗo ɓeygu gu endan heɓay mum amma an Allah hokkima ɓeygu nde a wala aɗa hawjoro ɓeygu maɗa gu endan no woɗiri nde lokkol hawrino muɗum noddama saroɓe hemre warɓe notade capanɗe jeetati ɗe endan fuu
rewɓe
maliki malla abdou darnakina yoltugol hakkeji himɓe nder gallure maradi o holli kanko de caɗale sukaɓe tawteɓe nder boli no fiiloɓe endan gonno jiya
miɗen mbowi waddanede rewɓe ɓe ɗum yanhi mumɓen woɓɓe mabɓe no gollini joɓataki ko gasi gon no gondi rafu e ɗomka woɓɓe mabɓe gala ba ko ɓorno
madame halima inna suudu noon jeyaɗo maradi o wiya jiile makko ba ko wi'a babiraɓe ka en jeeyi birdi sukaɓe to inniraɓe ndu kondan no hani gadda ballaga mumen fa gasa
inna kanɗum artirta kandu gacce muɗum artata yi'ede ba abba on en kam ɓuuri semme e ɓiyu amma inna kan woni denayɗo ɓiyu
gam waddugol bayle kañum heɓande caɗalɗe enɗa lawol burtorgol e waɗugol du birdi lobbiri yaade sukaɓe rewɓe kañum e worɓe fuu wajibi kamɓe saroɓe endan ɓe kinno ɓiɓɓe mabɓe ɓe durode konnan ko yowa dow mabɓe ɗum endan ɓe gaɗa ɗum e dow nde yewtere pinde won ko kibaru mum e fulfultili hannde min sumanamade keroɓe mballuɓe kanko keɗɗen kibaru waɗi fa woɗi wiya to assalamu aleykum mbalen to jam wali mi accidi o e mama ada wadda kibaru yeɗe ngal hawsankore